Democratic Alliance e tlo ngwalla letona la tsa bophelo Freistata, moo e tlo kopa hore maemo a polokeho tliliniking ya Redersburg a ntlafatswe ka mora hoba ho bene le ho thujwa mono ho ngata. Bakudi, basebetsi le meriana ha ya bolokeha moo. Re tla tswela pele ho kopa hore maemo a tshireletso hanghang a hlahlojwe, mme e ska ba moo fela, e be le ditoropong tse kareng bo Edinburgh. Hobane ha maemo a polokeho a se hantle, ditshebeletso di keke tsa ba hantle. Democratic Alliance e tla tswela pele ho sebedisa sohle se matleng a yona ho bona hore lefapha lena le jara boikarabelo ba polokeho ya setjhaba le phano ya ka nako tsohle ya tsa bophelo ho baahi ba sebaka seo.